Government yenyinyisiza kaweefube w'okuzimba amalwaliro agali ku mutendera gwa LS Centers eby'okwetooloola disitulikiti y'e Wakiso okusobola okusembereza abantu baayo obuweereza obw'obujjanjabi bubabeere okumpi. Kyokka abakulembeze mu disitulikiti y'emu, gavumenti bagisabye essemu ebikozesebwa ate bawe n'eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital. Benabina bino babitegeezezza munnamawulire waffe Ssaawe Fred Mugabi, naye kwe kutujjira mu alipoota eno.
Bakansala ku lukiiko olukulembera disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu Faiso Nyanzi basinzidde mu kulambula amalwaliro agali mu kuzimbibwa ku mutendera gwa Earth Center 3 mu nkola ya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Area, ne basaba gavumenti eramula kuno fuba okulaba nga bawa eddwaliro eddene eriri ku mutendera gwa hospital. Songa ne gano geesimba terina kukuma bukomi ku bizimbe wabula essemu ebyetaagisa okusobozesa abantu okufuna obujjanjabi buli ku mutindo. Songa ate era erina n'okubawa entambula etambuza abalwadde eyakazibwako agafe mulago ba mu 40-40 ambulance.
Wadenga malwaliro nako galina facilities ze tugoberera mu butonde bw'ensi, gamba nga ebifomo basulanga placentas byombwe bochezako ebyo bi placenta ebirala we ziraga. Naye ekisinga okubeera ekyobulumi nti amalwaliro tugazimbye naye tulabawo kabonero konna kagamba nti obeddwaliro lino nalyo linaafunako nti oba ambulance yeyamba ku bantu.
Akulira ebyobutonde bw'ensi wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Area mu district ene Wakiso Esa Mpoza aliko byannyonnyodde ku kubiyo kuzimba amalwaliro gano eri abakulembeze mu district eno.
Ebintu ebigenda mu munda byonna byamala dda okutuuka, so lizimbibwa era liri mu final stages of completion. Phase egenda okuddako ne mwemulaba bavuugudde yeya landscaping. Abantu abasinga ebintu by'environment babitegeerera mu green, eragamba eby'environment babiteeka so kuliko n'ebirala ebitali bya green. Ebintu ebirala byebikwatagana ku occupational health and safety, ebikwatagana ku waste management, ebikwata ku drainage, ebikwata ku water harvesting n'ebigwa mu kowenge ebyo. So y'ensonga lwaki tuzze okulaba bitekebwa mu nkola, abakozi abaliwo bambala bulungi nga balina okwambala nga bali ku mirimu, but basically n'okulaba progress y'emirimu wegituuse.
Ye omubaka omukyala mu paalamenti wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima nga yakulembeddemu abakulembeze abalala mu disitulikiti okulambula amalwaliro gano, agamba nti gavumenti yandisaanyisa senyo disitulikiti eno ewakiso ebawe eddwaliro eddene eriri ku mutendera gwa hospital kubanga erina abantu bangi abakunukiriza mu bukadde obutaano. Ssaawe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.